Baby girl, stop. Oh, turn around, turn around. Number no near your face, so turn around, turn around. You near your co baby face, so baby face, so cutie baby face, so See what I'm chasing, Well, leave a phone, girl. She a girl. See what she could do, what she Napenda hizo nyama Sichoki ni kukutazama, zama Kukutazama Na kwako mine mesha zama Unanipa pitaiti kila wakati Mpira unaludi kati Napanga mikakati Sio kwa manati Nikupe pesa la zati Baby God Napenda kuona ukideka Tabasamu lako ukicheka Bumba Napenda kuona ukideka Wana mwaga noti noti ya wakupati Noti noti ya wakupati Wana leta choko choko siku wachi Siku wachi Siku wachi Without makeup
You're so cute
Early when you wake up
Your face so beauty
Beta kawata wakukupata Hakuna matata kwa kona pata Kila nachotaka mpaka na sizi Pako ni medata zaidi ya chizi Wala huitaji ni paki zizi Pende wote wendo wangu la zizi Zizi, zizi, zizi Kila nguo unapendeza Iwe fupinde fumbanwa mapana Kila ngoma unayocheza Watu wote unawadadisha sana Wewe, napenda kuona ukideka Tabasa mula kwa ukideka Napenda kuona ukideka Wewe
Baby girl, oh girl, yeah, yeah Deka Deka ni kudekeze wewe
Baby, dance for me Wangina na wapaina Baby, dance for me, oh Ushite ni danganya, no
Tons of music